Latin Beats.
Omukwano yocheyo, kesha kukuba tokuwa tenyo. Meba na kisho vya ngamba, oche kwetu imalenyo. Ofisa ngezo no stade offside, utima kuwanga kuwa teni nda reply. Mina lie, mina wana hear goodbye, please come back, mina wana pesa basai. Kumisinga nyo baby, sewa manyo wa singa ima fast lady. Kuloza kuhu daily, I wanna know whether my love is on sabi. Kumisinga nyo baby, That's how they call me, boy, wonder, bruh.